De fajiri waɗi ha dow hosere Golgota, soja en tiggi juuɗe e kosɗe Yesu dow leggal ngaafangal. Ɓe gaafi Yesu tum ha yotti naange caka hoore. Nden o maayi. De o maayi, lesdi dimbi, naange ɓalwi kurum, e mayɓe ɗuɓɓe ɓen gonino der ginaale maɓɓe ummiti. Kujje ɗe e fuu kolli no Yesu o ɓiɗɗo Allah. Ɓaawo ɗum, Yusufu e Nikodemus uwi Yesu der lowol. Koni en Yesu nanino no Yesu ummitoto. Gam majjum ɓe maɓɓi lowol go'ol ɓe hayre mawnde. Ɓe umri soji en ayna lowol mam gam ta goɗɗo wara wujja ɓandu maako. Diga baɓɓol nyande alat, rewɓe ɗiɗo jehi ha yinande. Ɓe tawino hayre mawnde nde e tallama. Malaikajo Allah wi'iɓe, on ɗon tefa Yesu mo ɓe bari na? Amma o wala haɗo, o ummitake diga mayde. Gari daari ha o walino. Ɓawo ɗum pukara en makko gi'imo. Ɓe bolwidiɓe makko e ɓe nyamdi bo. Ɓe anditi ɓe gonga no Yesu o ɓiɗɗo Allah. Amma Thomas, goto caka pukara en Yesu, walano tum. E o yi'ayi jomirawo ɓe luttuɓe. O wi'i, mi jaɓata ko um mbi'atammi ɗo fuu, na ɗum gonga. Nden ɓawo ɗum o yi'i kuduje der juuɗe e kosɗe e wuttudu Yesu. O wi'i Yesu, jomirawo am e Allah am. Yesu wi'i mo, Thomas, de a yi'iyam a nuɗɗini. Barka wodani nyimɓe ɓen gi'ayam, amma ɓe nuɗɗini. Yesu waɗi balɗe capanɗe nayi der duniyaru ɓawo ummitineki makko. Nden o dilli ha hosere jaytunje ɓe pukara en makko. Hidde o enta ha asama, Yesu yecci pukara en makko, o wi'i, mi neldanan ɗum ruhu ceniɗo, o wondan ɓe muɗum. O ekkitinan ɗum, o hokkan ɗum sembe dartanago estoje. Yesu yecci pukara en makko bo bana ni, jehe ko toye der duniyaru fuu e gaajine nyimɓe kubaruwon belgol. Nyimɓe ɓen tuubi e ɓe acci hakkeji maɓɓe. Ɓe nuɗɗiniyan ngam heɓugo yaafuyi hakkeji maɓɓe. Ɓe hisneteɓe e kiita Allah. Nde o timmini wi'ugo ɗum, o enti ha asama. La 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 la. So kabe mandena la. Namgen damke sal. Ana watai. So wartai. So kabe mandena la. Namgen damke sal. Ana watai. So wartai. Onwarbe mandena la. Namgen damke sal. Ana watai. So wartai. Onwarbe mandena la.
Yes, I don't want to. sa odon wara ana warta o ho sanno den bemo ana warta o ho sanno den bemo ana warta an baba jabo yesu ana warta an baba jabo yesu ana warta an dada jabo yesu ana warta an dada jabo yesu ana warta derda men jabe yesu ana warta derda men jabe yesu ana warta on fol ben jabe yesu ana warta on fol ben jabe yesu ana warta ngam isa woni lawon ana warta ngam isa woni lawon ana warta janta kam odon wara ana warta janta kam odon wara ana warta da yeso odon wara ana warta da isa odon wara ana warta da isa miche yake ana warta da isa miche yake ana warta hallelujah jomirawo ana warta hallelujah jomirawo ana warta hallelujah haisamen ana warta hallelujah haisamen ana warta la 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 la
sobiraɓe am keɗɗite habaru ndu ndu goongaru ndu wari diga deftere Allah. Nder duniyaru ndu woodi lamlamɓe ɗiɗo, inde lamɗo goto woni Allah, o ceniɗo bila hakke, kanko feere maako woni boɗɗo. Inde lamɗo ɗiɗaɓo bo woni Saiɗanu. Saiɗanu halli masin, o baaba masiboji e sarruji e hallende fuu. Saiɗanu yiɗa yimɓe sam, o konnejo Allah, oɗon waddana yimɓe kulol e mayde tan. Jahanama woni laamu Saiɗanu. Ton Allah tammi hitaago Saiɗanu e tokkiɓe mo e huwoɓe sarruji e hallende fuu. Yimɓe ɓen tammi nastugo haa nokkure nde'e, ɓe sunneteɓe masin, ɓe mboyan, ɓe gonan tum nder torraji mawɗi. Dow laawol ngo'ol Saiɗanu yarata yimɓe, ɗum laawol jarangol haa boneji e torraji. Yimɓe ɗuɗɓe ɗon tokko laawol man, ɓe ɗon gujja, ɓe ɗon pewa, bolle maɓɓe fuu ɗum mette tan. Ɓe fuu ɓe konne in Allah. To ɓe ɗon tokko laawol Saiɗanu tum, ɓe njahan haa laamu Saiɗanu. Allah woni laamɗo mawɗo, o ɓuri Saiɗanu baawɗe e sembe fuu. Allah yiɗi yimɓe fuu, oɗon hokka ɓe seyo e salaama nder ɓerɗe maɓɓe. O yiɗi yimɓe fuu giɗa mo. Allah ɗon be laamu muɗum, ɗum nokkure woonde masin. Yimɓe ɓen nastata nokkure nde, ɓe ɗon be seyo mango masin yaake fuu. Haa ton weelo wala, torraaji e boneeji fuu ngala, saklere e kulol fuu ngala. Nyiɓre wala ton bo, nyawji e maayde fuu ngala ton sam. Koo moye fuu ɗon fuɗɗa tokkaago laawol Saiɗanu nder duuniyaaru ndu. Kanko woni lamɗo maɓɓe. Kamɓe bo ɓe laati pukara'en maako. Yeeso ɓiɗɗo Allah, kanko feere maako mari baawɗe hisnugo yimɓe diga estooje Saiɗanu. Yeeso taski laawol jarangol haa Allah, ngam dalila kaa tan o maayi. Laawol maako woni laawol booɗungol, oɗon ɗowa yimɓe tokkanɓe laawol Allah. Kamɓe ɓe acci laawol Saiɗanu, ɓe acci laabi maako kalluɗi fuu. Ɓe mimsiti, ɓe wasmiti masin dow kuuɗe kalluɗe ɗe ɓe kuwi. Ɓe andi Yeeso maayi ngam maɓɓe, ɓe andi ngam kiita hakkeeji maɓɓe on o maayi. Be maayde maako, o yoɓi cootaare hakkeeji maɓɓe. Yeso hokki be ngendam kesam. O hokki be baawde yeedugo bana ko haani. Yimbe dudbe ngidi yahugo ha Alla baawo mayde mabbe. Amma be anda laawol. Laawol Alla woni laawol gotol jaranngol ha laamu Alla. Laawol godngol wala sam. Yimbe don tammo be sembidbe. Be wodi baawde. Be don tammo kuude mabbe bodde hei bila Yesu. Yimbe be don tammo kambe be don be laawol mabbe ngol yarata be ha laamu Alla. Nyande fere be tawan no laabi mabbe rammi masin. Di mbawata yarugo be ha laamu Alla sam. Be mimsitan masin. Be accan laabi mabbe kalludi ngam tokkaago laawol Alla ngam nastugo laamu Alla. Yimbe fu don kuwa kuude kallude. In mbawata tokkaago laawol Alla. In mbawata yarugo hallende ha laamu Alla bo. In mbawa nastugo nder laawol Alla to ni Yeso itti hakkeji meden. O maayi ngam hakkeji meden, ngam majum o wawa labbinugo berde meden. Un ngidi nastugo nder laamu Alla na? Ngecce Yesu, un ngidi tokkaago laawol Alla. Gecce mo dum laudiga jonta. O don heddi to on yaake fu. To on tori mo dum. O labbinan berde mo don nde wore ha forre. O wurtinan on diga juude saydanu. O lornan on do laawol Alla. Nden kam Alla laato to lamdo mo don mawdo. Yaake on nasti laawol Alla. On bawata lorago laawol saydanu fahin. Acce laabi modon kalludi tokke Yesu fere mako. To on ngidi tokkaago laawol Alla, on mbawan wolwanugo mo banani. Ya Alla, mi yiɗi a laato lamɗo am mawɗo. Mi yiɗi accugo laawol saydanu. Mi yiɗi accugo laabi am kalludi fu. Mi yiɗi tokkaago laawol ma. Mi andi Yesu maayi ngam labbinugo ɓernde am. O yoɓi cotare hakkeji am. An mari bawde mawde, mi torima. A labbinayam. A wallayam tokkaago laawol maɗa. Yaake mayde am, a wawa nastinugo yam nder laamu maɗa. Useko, mi yettima. keddite boddum Alla neldani on kubaruji di onon yimbe Alla o gongajo odon jodi ha asama keddite kubaruji mako beldi o wi wodi labi didi lawol gotol don wodi amma lawol didabol wodai lawol arannol ngol ngol Alla e lawol didabol bo ngol saydanu lawol kallungol ngol ngol yaaji masin e koyngol bo yimbe dudbe don tokka ngol dum lawol ngol ko moy fu artata tokkaago kakaadi magol dum nyibre e bojji yimbe ben tokkata lawol ngol fu be marbe hakkeji teddenga hakkeji mabbe fu don yowi do mabbe be konne in Alla bolle mabbe fu dum mette tan berde mabbe don heewi hallende be mbawata subugo lawol Yesu to be chali do tanago bolle Alla be nastan der torraji e boneji e nyibre han foroy nda ha lawol ngol yarata be yimbe tokkan be lawol ngol be jahata ha asama ngam wondugo be Alla be jaran boneji der jahanama wato der yite ha foroy amma lawol Yesu ngol yaajay sam ngol paadungol masin wala hakke mallahunde hallunde do lawol ngol on mbawata wanyugo yimbe malla numanugo be kalludum ngam lawol ngol ngol bodungol do lawol ngol on Yesu yahata on mbawata yiigo mo sam amma odon yaada be modon Yesu o yaadowo be modon o yidi on masin odon aina on o buri yimbe duniyaru fu bawde o acceta hallende jokka on sam on jaha do lawol mako ha yotto mayde mudon e yake mayde yotti bo on nastan cir ha asama on gondan be Yesu e Alla ha foroy on jidi tokkago lawol Yesu na mabbitane mo berde modon tore mo on nasta der berde modon ngam yaadugo be modon tore Yesu ha o itana on hakkeji modon o sottinan on diga lawol kallungol o yafanto on hakkeji modon fu to on nuddini Yesu wato on acci lawol kallungol on gondan be mako do lawol bodungol o hokkan on ngendam kesam o accata on sam lawol ngol don yara ha asama asama don be jayngol ha asama dum gime e seyo tan goni ton Yesu wi tokkedam acce hakkeji modon mi wandan be modon ha foroy.